Tunyeshe we mama wako baba, let them know. Awe no da kitari baba ni pedos. Nabisha mlango wako ni fungulia do. Baba calm down. Tunyeshe we mama wako baba, let them know. Awe no da kitari baba ni pedos. Nabisha mlango wako ni fungulia do. Kama pendo lako, sijaona tamu kama pendo lako. Pendo lako, sijaona tamu kama pendo lako. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Na mimi na franja zako kuzifuata, baraka zako nazipata. Get down na hits we mako wani jazz.
I take him down, I take him down, down. I can shoot and he miss, take him down, down. I see Jenny take down. Now my please, father, please take him down, down.
Kama pendo lako, sijaona tamu kama pendo lako. Pendo lako, sijaona tamu kama pendo lako. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Baba calm down. Tunyeshe we mama wako baba, let them know. Awe no da kitari baba ni pedos. Nabisha mlango wako ni fungulia do. Baba calm down. Tunyeshe we mama wako baba, let them know. Awe no da kitari baba ni pedos. Nabisha mlango wako ni fungulia do. Baba wewe,